Yo, it's your boy Ricky AJ, AJ, Angst on the beats. AJ, nakuomba nenda zako, don't come back, go forever, forever. Please go, utapata mwingine, nawe pia utapata mwingine. Mzuri ni wengi sana, mpenzi mbona nilikuwa.